Sanibonani kusihlwa bangani. Futhi kwangathi inkosi nganibusisa kakhulu. Futhi ngiyabonga mina kethu Neville. Ngaloko kuPaula lokunemusa. Ngijabula kakhulu kubuya lathi abanekele kusihlwa enkonzweni yenkosi yethu lebusisiwe. Nekubona bangani bethu baphumile kusihlwa kuyikhonda kanye nathi. Kuyinhlanhla lenhle sibili kuphindze sihlangane ngalapha kwekubuya kwenkosi. Emva kwekuba sibona siva labaningi bahamba kungakagadzeki nekushesha kangaka siyamangala nje sikhathi nesikhathi ukuthi ngubani lolandzelayo. Kodwa sinale siqiniseko lesibusisekile ukuthi uma kude lokungasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lolukuKristu akukho ngisho nekufa kude nalutho lolukhona noma nalutho lolutokuda noma ngabe ngumaphi emandla lokungasehlukanisa neluthando lwaNkulunkulu lolukuKristu Jesu. Nekwati lokhu kuthi emva kokuba leli dokodo leli selithilitiwe sinalo leselivele lilinzile lelingakalungiswa lelingakacadululwa futhi siphumula ethi kwalelo themba lelibusekile lenkhathi imulo kakhulu. Bengikhuluma nemkami nankosikadi Wood nabo nje nangibuya. Bengithi yebo-ke kubukeka nje kwangathi luhambo emva koluhambo nenzawo emva kwenzawo kodwa noko kuba kuhle kakhulu futhi ngisathi ukuthi sida ekusonzelene kuba sedute nekubuya kwenkosi. Ngathi yebo-ke ngikhuluma nemfana wami sewuka ngemgwaco ngalelinye lilanga sibuya e-Sioux Falls e-South Dakota futhi ngathi uyathi likhaya linzawo lesimangaliso. Sasibuyela emva sicondze ekhaya. Ngathi siyalithanda lelive. Leli likhaya lethu. Singahle singacabanga ukuthi ngilo. Kodwa lingilo satalelwa leli khaya. Leli uNkulunkulu wasibeka lapha. Sasingenandlela yokuthi letha thine lapha. Ngisho nababe wethu namake bebangenandlela. Lokho kwakufanele kube sethandleni kaNkulunkulu. Bantu labanengi bashadile. Abakaze babe nemthalo kodwa uNkulunkulu wabona kanjalo ukuthi singeta kulomhlaba bese kuthi ke uma sifika sicala kukhula futhi sakhiwe sibe ngumtimba ngema atom netibane na kanjalo njalo lapho ucala kukhula emhlabeni bese ke uma sesifike eminyakeni lothide yase iyayekela kukhula sasolo siyengeta kithi kodwa yona isuka kufa sekungenile. Bese kuthi ke uma leli dokotho lasemhlabeni lithilidwa, sinalo linye laphaya lelilinzile, niyabona na, singena kulelo, siyokwatana, asinawukhona kuchawulana, asinamuzwa waloko kuva. Asikhoni, ngingeke ngichawule sandla sakho, ngithi, sawubona mnakethu, ngoba ngingeke ube nalolo hlobo lwesandla. Kodwa noko, asikho emtimbeni wenyama njengoba sinjalo manje. Sisemtimbeni wasezulwini. Bese ke, uma lona, futhi bengicabanga ukuthi endase eGibhithe. Kuthi ngesikhathi Josepha ashiya sikhumbuto kubantwana baka-Israyeli emathambo akhe kuthi ngalinye ilanga bebaphuma kuthi lapho baphuma bebatohamba nemathambo akhe bakhuphukele evende sethembiso kuthi wonke umHebheru lobekafisa kubuyela evende nzabuko. Ngako akunanzaba kuthi bekaphathwa kahle kanjani noko kulangatelela kwakhe kwakukubuyela evende nzabuko kuthi ngaso sonke sikhathi labendlula ngaso futhi babone lawo mathambo bebathi kuthi ngalinye ilanga bebatobuyela evendenza kuwo. Siselapha silindzele kuwela kulendzawo sibona lithuna lelingenalutho ngesheya ngaleya eJerusalem lisatisa kuthi kukhona into leyendeka. Kuthi ke uma sesithatha lowo lokhatimulisiwe hhayi lokhatimulisiwe kodwa umtimba wasezulwini bese siyahamba-hamba emaveni enkhatimulo sinaKristu sibukana sikhulumisana siyakwathi kukhuluma imiphefumulo lengaphansi kwe-altari imemeta kutawuze kube nini na. Futhi ke lokuyoba sikhumbutho lapho kuthi sita emhlabeni futhi kuthi sidle futhi sinathe futhi silale lapho uyoba khona yena ahleti lapho esihlalweni sebukhosi emtimbeni wenyama. Amen. Ngalelinye lilanga uyovuka kulowo mtimba wenyama futhi uma sekabuya le mitimba lengafi iyokwembatha kukhatimula khona-ke siyoba njengaye futhi siyophila kude kube phakathi kulowo mtimba. Le nje pho inamsebenti muni pho lenye indlo na? Niyabona na, sekuvele kucathululiwe. Loko nje yigcilani khona lapho nje kuhle kwesisimiso semkhumbi. Futhi nivumele lokhu, emathemba ami alikakhelwa nzawo lengaphansi kunengati yaJesu nekulunga. Lapho macala onke umphefumulo wami udeda endleleni. Khona ke ulithemba lami nekuhlala. Kristu kwaba nguye lo wakwenda kwendeka. Hayi libandla lami noma hayi lihlelo lami. Hayi bangani bami kodwa Kristu. Yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako. Wonke lomunye umhlabathi. Akumangalisi Eddie Peronet. Bebacabanga ukuthi bekahlanya. Futhi ngalolo suku ahleti ekhathi lapho njengesigcila kubantu umoya lwengcwele wafinyelela futhi wathatha ipeni waseqala kubhala lelo culo lelimangalisako leliyohlatshelwa enkonzweni lephakeme yekugcotshwa kwenkosi yemakhosi bayethe onke emandla eligama laJesu. Umbiko lomangalisako lovela enhla enyakatho manje. Sasine lebufundisi, hayi lebufundisi, kodwa lekudla kwasekuseni labo somabhizinisi labangemaKristu enhla eMinneapolis. Nekudla kwasekuseni lokukhulu kunawo konke lesake saba nako kwabo somabhizinisi. Kwaphuma tinkulungwane letimbili. Nenkosi yasipha umlayeto. Futhi ngaloko kusa ekubitelweni e-altari, bosomabhizinisi labangemashumi lasihlanu beda kuKristu. Futhi wadalwa kabusha ngaloko kusa enkonzweni. Oh, loko nje kwayithinza nje inhliziyo yami. Somabhizinisi angena. Tinkonzo letimangalisako nzawutonke. Inkosi ayithunyiswe nayo yonke inkhathimulo. Ibe kuyo. Futhi manje nginenoti lencane lapha letsite. Ngiyoba nini eIndianapolis na? Ngenhlaba tilishumi nakunye kuze kuyoba tilishumi nesihlanu. Ngiyoba seKedley Tabanekele eIndianapolis eIndiana. Ngenhlaba tilishumi nakunye tite tiyoba lishumi nesihlanu. Lihlala abantu labathi inkulungwane letilishumi nakunye. Emva kwakusasa sitawusuka siye eShreveport, eLouisiana, nekuba lapho liviki lonke eShreveport, eLouisiana. Bese ke sisuke eShreveport, bese siya eHouston, eTexas. Futhi siyoba lapho tinsuku letimbili, lokuyoba ngumsombuluko nalesibili. Bese ke natilishumi nesithupha, siqala eMexico lenzala. eMexico City, iMexico lenzala, umnumzane Agan Bright usanza kungibita nje, futhi bagcine inkundla lenkulu yemidlalo wenkunzi lapho, lenenzawo yekuhlala tinkulungwane letingamashumi lasithupha, futhi kukhona emabandla langemakhulu lamane, lanekubambisana lasavele asayinile, sibuke likhulu lenkulungwane emhlanganweni. Futhi kuke kucala lokhu, sinento lesingayidumisela uNkulunkulu. Kwekucala emlandweni waseMexico ukuthi uhulumende ate emukele iProtestani ingene futhi asinike indzawo ukuthi side. Kwekucala emlandweni waseMexico emaProtestani ake emukelwe khona. Nalo Genene Valdivia ungujenene wempi yaseMexico bekasanza kudalwa kabusha futhi wemukela moya longcwele. Nangalobu mnene bakhe kumbusi waseMexico usinika emalungelo ahulumende kuthi singene ngekuvikelwa betembutho. Nekuthi nginenkundla lenkulu yemidlalo wenkunzi. Leyo yintfo lenkulu kunato tonke eMexico. Ihlalisa tinkulungwane letingemashumi lasithupha nzawo tonke kanjena ngaphandle kwelikamelo lapho labenda khona kulwa niyathi ekhathi lapho. Futhi sinalo kwebusuku lobulushumi ngco manje ngaphandle kwekuthikameteka ngalokuconza ngco bonke busuku lobulushumi. Banini ningikhulekela ngiva nje ngiva umsindo wemvula lenkulukade endasi lapho. Njengi bantu baseMexico baphansi nje emakholwa latithobile. Futhi uma bake beneliseka bangemakatolika. Futhi uma bake beneliseka kuthi liqiniso liliqiniso khonake lokho kubacathululela bonke. Manje ke ngishesha ngibuye ngqo eMexico lenzalo. Ngibuye lapha cishe tingemashumi lamathathu. Namhla lulunye lelo liphasika ekuseni eThabanekele lapha. Kwenkonzo yekuphuma kwelilanga nenkonzo yekuphilisa ukuthi ililandzele nenkonzo yembhabhatiso ngalobo busuku eThabanekele. Futhi ningabatshela abangani benu manje ukuthi balethe bonke babo labagulako, babo nalabahlaselekile. Kwenkonzo yeliphasika, inkonzo yekuphuma kwelilanga, usesekuseni ngaloko kusa. Ngako-ke kulandzela lokho, kwenyukele kuyelishumi ngco, sikhathi lesijwayelekile sasonto sikolwa, igabence insimbi yemfica. yinkonzo yasonto sikolwa lejwayelekile. Nonke yihleleni sonto sikolwa nenkonzo yokuphilisa kulandzela leyo. Iri inkonzo yokuphilisa lejwayelekile njengoba sinayo emikhwankasweni. Futhi ngako ke iMexico City kutoba kwekucala kuthi lo mbono lomusha inkosi lengitshele wona kuthi osebenza ngaleso sikhathi. Ngako sitokutama futhi inkosi Thanda bona lapha ekuseni ngelisondo ngeliphasika sisebenzisa lamakamelo lamabili lapha. Niyabona ngako silangatelele isikhathi lesikhulu lapha ekuseni ngeliphasika. Nebufakazi ukuthi inkosi Jesu uvukile kulabafile uyaphila. Yebo mnumzane, uthi kusukela avukile selokhu kwaba ngulelo phasika lekucala uthi ulapha nathi ngisho namanje. Uthi nje ngiyethemba ukuthi inkosi itosipha kuthululela lokukhulu kwetibusiso taloko kusa. Bese ke siya kusuka lapha ke siya eChicago tilishumi nakunye titintathu kuya tilishumi nakunye. Futhi sisuka ngemsombuluko sicale lapho ngalesibili futhi sicale site siyochetha cha kumhlathi izinsathu kuze kube tisiphohlongo bese kuthi ke mhlathi lishumi nakunye sicala eCharlotte cha eColumbia enyakatho Carolina bese ke kuba eSpindale enyakatho Carolina bese ke kusuka lapho siye eCharlotte eningizimu Carolina bese ke kuba seAnchorage eAlaska kusuka lapho senyuke siyongena eAnchorage eAlaska bese ke siyabuya futhi ke ningakakunqumi kodwa mhlawumbe ngaleso sikhathi lithende liyobe lelilungele ukuthi libe semgwacweni. Oh ngivele nje niyathi ukuthi ngifuna kwendani na nito ukukhulekela lokhu kanye nami na bukani ngifuna ngaphambi kwekuthi kube sikhathi lesithe kakhulu inkosi Thanda kubeka lelo tende khona lapha kuleli dolobha lasefall futhi ngihlale lapho emhlanganweni wemaviki lamane noma lasithu nje ngihlale khona lapha kuze kuphele imbi. Uthi nine nikhulekele lokho manje. Uthi ngithanda nje kukunamathelisa lapha emkhathini weJeffersonville neNew Albany ngona tsite. Uthi nje lingenise cishe indzawo yokuhlalisa labathi ngulungwane lethi sikhombisa noma lethi siphohlongo kulo. Khonake singengeta ngithulu lapho insuku tichubeka. Uthi nje sihlale khona lapha kuze kutinde. Amen. Bese ke ngakho ke ngicabanga ukuthi ke mhlati lishumi nakunye kuya kuthi lishumi nesihlanu ngenhlaba eKedzi Tabanekele eIndianapolis bese ke tilishumi nesikhombisa ngiyakholwa tite tibe ngamashumi lamabili nakunye ngenhlaba useMinneapolis enkundleni yebhola yetinyawo ngephandle lapho lihlalisa abantu abathi inkulungwane letingemashumi lamabili nesikhombisa. Leyo yingcungcuthela yemhlaba yabo somabhizinisi labangemaKristu. Sikhuluma futhi sinemkhuleko walabagulako busuku ngabunye. Futhi manje yikhulekeleni lena kwendeni futhi nikhuleke kamatima. Ngiyeva nje ukuthi asinazo isikhathi lesinengi manje. Futhi ngikusho kungakendeki. Angisho ukuthi lokhu yinkosi ikhuluma lokhu manje. Ngikusho kungakendeki ukuthi kulomnyaka iAmerica itokwemukela Kristu noma yencabe Kristu. Niyabona na ngikholwa ukuthi lena kutoba indzawo lapho kufike kujikwe khona iAmerica letongena kuyo sitoba nemvuselelo kulolu suku noma ngeke sibe nemvuselelo. Futhi ngikholwa ukuthi ngulomnyaka iAmerica letokwenda ngawo sincumo sayo. Futhi ngiyethemba ukuthi batophumelela futhi sitoba nemvuselelo lenkulu letoshanyela nje. Nalokunenge kakhulu kushumayela nalobunenge buvangele kodwa sidzinga imvuselelo asiyidzingi na imvuselelo sibili nginoko lesikuthi ngako inkosi nibusise. Ngiyajabula kubona umnakethu Graham lapho futhi ngikholwa ukuthi ngumnakethu Smith lohleti embi kwakhe ngqo umnakethu Smith lovela eChurch of God futhi kukhona bafundisi labanengana ekhathi lapha nginelicinizo futhi siyanemukela nonke bazalwane ngamunye netihambi emasangweni ethu onke emalunga siyanithanda nje. Futhi manje ngaleti memetelo leti tikweshile futhi ngicondza ukuthi kusihlwa busuku besidlo senkosi benkonzo yesidlo senkosi futhi simkhulekele kamatima umnakethu Neville lo ngibambele ematomu lapha eThabanekele enda umsebenzi lomkhulu nangabo bonke labangcwele nzawo tonke. Oh, sikhathi sekudzinga lesinjepho. Sikhathi sekudzinga lesinjepho. Niyakuva kusukela endasi eAfrika nelubito lolungaka lweAfrika. Nemnakethu Agan Pride bekangitshela nje elucingweni esikhashane lesendlulile ukuthi inkhosi yakulamanye alawo mave endasi ekhathi lapho. Ngiyakhohlwa nje ukuthi kwakukuphi. Ngikholwa ukuthi kusenhla lapha eSweden, eSwitzerland. Ngitolithola emzuzweni eDenmark ibhale incwadi lekhethekile kwenda lesikhathi lesi kube sikhathi sekuta lapho ngalesikhathi eAfrika naseNdiya indzawo letinengi letehlukene lapho tichingi taseHawaii tangena ngalololunye lusuku loko kuphindwe kalishumi ngqo babite imvuselelo ngosomabhizinisi labangamaKristu ufuna kuphuma aye lapho futhi nje bandize etikwayo bende luhlelo bahlelele umkhandlu walabakhulu belisondo futhi ngikhulume kubo ngaloko kusa bese ke ngicala imvuselelo eHawaii ngako umhlaba wonke sewube sifunda semfundisi sakithi niyabona umhlaba wonke futhi thina sithinqe ukutaka ngako nje asikhumbule bangani ukuthi lobu kungahle kube busuku bekugcina lona kungahle kube ngumnyaka wokugcina noma kungahle kube situkulwane sekugcina niyabona na asathi kodwa empeleni sathi loku lokuliciniso ukuthi labaphilako batokufa kumisele ukuthi umuntu afe kube kanye futhi emva kwaloko kwehlulela futhi uma bakhona lapha kusihlwa longakakulungeli kuhlangabetana naloko futhi angenalo leli themba lelibusisiwe kwangathi lobu kungaba busuku lotowenda sincumo ngabo ngenkosi Jesu kube kanye kweliphakathe manje asesikhuleke Babe wethu losezulwini sifuna ukukubonga ngako impela lokuvela ekujuleni kwemfitiyo yethu sathi kuthi silinze lapha asikakhathateki kakhulu inhlobo akunandzaba ukuthi mangakhi emabhomu emaatom laba wentaka nekuthi bangakhi bantu bemsebenzi wahulumende laba bakhiphako kugatha tindiza umhlaba uneluvalo futhi unechachathela Siphumule etikwaleli themba lelibusisiwe lesinalo sethembele emsebentini loseucetziwa uNkulunkulu eCalvary ngaKristu sathi lokhu ukuthi emva kokuba lelidokotho lasemhlabeni selingasekho sinalo leselivele lilinzile ngaleya lelikhathi mula kakhulu khashane kakhulu lapho kungekho khona buhlungu noma kuhlupheka kugula akukho kuguga lokuyoke kulishaye Adikho tinwele letimbunga akukho kushwaphana kodwa siyoba basha lapho kuze kube phakathi leBhayibheli lelibusisiwe lelingeke laxoxa lutho ngaphandle kweliciniso lisinike lesiqiniseko lesi lesibusisiwe namoya longcwele futhi ungifakazi ufakaza lokufanako inhlitiyo yethu iyakulangatelela lokho Uthi siyathi ukuthi iBhayibheli lisitshela kanjalo lelivi laNkulunkulu imbewu lokufanele etihlanyelwe etikwalomhlabathi lovunzile kusenda siphumule kuleli themba uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi utotsinza wonke umuntu kusihlwa longaphandle kwaKristu bese ubaletha kuloku lokusondzele kuhamba lokumangalisako Philisa labagulako labahleti lapha kusihlwa Nkosi akungabateki kulabantu labanengi ufanele kube khona kugula emkhatsini wethu futhi sikhulekela ukuthi utowaphilisa bonke manje wota evini babe thatha livi lelinzambo yokuphila umsuka Nkosi wayo yonke impucuko sikhulekela ukuthi umoya longcwele utothatha livi ngalinye bese ulinika inhlitiyo njengoba nje sinekudzinga Kwangathi singahlanganyela evini ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Kwekufunda lokuncane kwemibhalo kusihlwa kwesihloko lesincane nje kutama kutingela ingcikithi yendzaba futhi ngekushesha sicondze evini kuze sikhone kuba nesizo. Kusasa kungumsombuluko nje ngiyathi asithandzi kucabanga ngaleto dindo tekuthi sibuyele emsebentini kodwa sifanele sibukane naloko futhi tikhathi letinengi niyathi kodwa empeleni loku kufaneleke kakhulu kunemisebenti yethu nako konke lokunye niyabona na ngoba umsebenti wakho uyophelelwa ngemandla ngalelinye lilanga futhi wena uyophelelwa amandla kanye nawo kodwa uma unekuphila lokuphakathi awuyuze ube nekuphela kuphakathi kuphila njalo lokungapheli. Ucabange nje, kuphila lokungapheli, akunasiphetho. Lapho sikhathi lesiyiminyakanyaka sendlulile, wena uyobe usolo ukhona. Lapho tigitsi teminyaka tiguquguquka, siyobe sisasolo sikhona. Ngako kwetinsuku letimbalwa nje lapha emhlabeni imisebenzi ayisho lutho kangako kusisita nje sisahamba sithenge kudla kwethu lokuncane kanjalo njalo sidle lokufanele sibe nako manje kubase Korinte bekucala sahluko selishumi sicale ngelivesi lelishumi nakubili ngaloko ke akuthi loyo locabanga ukuthi umile akacaphele angawi Anifikelwa angakulingwa lokunye ngilokuvamile kumuntu kodwa uNkulunkulu wethembekile loyo longa lo lothandzako kuthi ni ngayuvuma kuthi nilingwe ngalokungetulu kwaleni ngakukhona kodwa kuso sonke silingo futhi anendele indlela yokuphepha sike sikhone kukwethwala livesi lelihle kanje pho Inkosi ayengethe kusiso tayo kuloko. Kwenda indlela. Kutoba ngiloko lengitothanda ukukhuluma ngako kusihlwa. Kwathi kwangathi ingengetha sibusiso sayo evini layo njengoba silalele manje evini. Kungumbono wami kuthi uma livi leli ngumsuka lokungiyonantho lebambelelako. Dikhathi letineng etinkonzo entamte kuphilisa ngitama ku Ngisho noma emva kokuba bothishela lesevele yendlulile kuko bonke ngitama kubuya futhi ngithathe livi bese ngibeka sisekelo ebusukwini lobumbalwa lobendlulile ngathola incwadi lencane yekugceka lokwakulungile indvodza yangitshela yathi nakethu Branham uzengumfana nje noko yathi ngangishumayela livangeli ungakatalo Yase ithi ngi yonke iminyaka yami lengemashumi lamane nesithupha kodwa noko yayingithishela walesinye sikolwa selibhayibheli yathi kodwa indvodza leyo yeluhlobo lwakho afundisa abantu kodwa noko wende kuPaula lowakwenda ngalo lobunye busuku yathi ngicabanga ukuthi kuyinhlekisa yathi wathi develi beyangenamandla kuphilisa yathi mhlawumbe uma ngingahle ngikutshele ukuthi develi unawo emandla kuphilisa Yathi manje bowutongibuta kuthi bewume ukhona kuthi ngathi kanjani yathi ngidokutshela yathi edolobheni lakithi kunewesifazane lohlala lapho lone nemoya lomubi kuthi yena bantu uta kuye kuthi batophiliswa kuthi uyaye adonsela unwele enhloko yabo bese upomba ingadi emithanjeni yabo bese uyigocela kulolu nwele ehlele emfuleni bese uphonsa lendvo ehlombe lakhe bese angabuki emuva uma abuka emuva yathi khona ke sifo sisala naye lo muntu kodwa ufanele aluphonse emfuleni kube sengathi kwakukukhohlwa bese uyesuka uyahamba yase ithi emaphesenti langemashumi lasithupha ebantu sasisolo sibabala baphiliswa yathi manje uma develi angeke aphilise kuthiwani ke ngaloko ngako ngase ngiyamphendula ngathi nakethu lothandekayo lonemusa ngako konke kuhlonipha lokufanele eminyakeni yakho uyabona konke kuhlonipha lokufanele eminyakeni yakho yekufundisa kodwa ngidokutshela manje ukuthi Jesu Kristu washo ukuthi develi akanamandla kuphilisa futhi uma Jesu akusho lokho kwenele kimi Wathi uma Sathane amkhipha Sathane khona ke umbuso wakhe wehlukene futhi unekuphela futhi angeke amkhiphe Sathane khona ke bewungangibuta kungani kepha labantu laba baphiliswa na kungani akusuye lo muntu lomthakathikati beyangakaphathelani ngalutho nako akukho ngetulu kwekuthi nami ngingakaphathelani ngalutho nako Noma ngumuphi lomunye umuntu bantu losonzelako bacabanga ukuthi beta ngendlela leniketwe uNkulunkulu ngekuphiliswa kwabo ukukholwa kwabo kwemuntu ngamunye kuNkulunkulu lokwenta kuphilisa nabona na lowo indlela yekuta labayicabangako akusuye lomthakathikade ngoba akukehluki ukuthi kungaba ngumuntu ya ngako ke livangeli lingenda kuphela njengoba kuhleliwe noma lingafinyelela kuphela njengoba livi laNkulunkulu lifundziswa nebantu basekela ukukholwa kwabo etikwelivi lapha kade laNkulunkulu kukholwa kude ngekuva kuva ngelivi Dokotela ade lapha edolobheni umngani wami lothandekako wathi kimi ngalenye ilanga wathi Phili awucabanga ukuthi uma abantu bebanekukholwa ukuthi bathinze sihlahla lapha bebayothola imiphumela lefanako na ngathi wawungaba kanjani nekukholwa kuloko na kuthi bewungaba nelinani lekukholwa lokulinganako ukholwe ukholwe ukuthi kwakuyindlela lenikethwe nguNkulunkulu kuwe ukuthi utsinze leso sihlahla kuthi kwendeke khona bebangakwenda kodwa ngibantu onekukholwa esihlahleni na nginekukholwa kuloko uNkulunkulu lakushito futhi nje ngithatha lokho ngako kukholwa akukakhelwa ethi kwesihlabathi lesinyakatako semicondo yemadlingozi kodwa kukholwa kwakhelwe ethi kwemgomo livi laphakathi laNkulunkulu lidwala leminyaka kulapho-ke la kukholwa kuthatha khona indzawo yekuphumula kwako lokucinile futhi kunganyakati nhlobo uma kwakhelwe khona lapho manje kwenda indlela angikholwa ukuthi uNkulunkulu wake waphatha lehhovisi lakhe ngendlela lebudlapha nje ngingeke ngaphatha lami ungeke waphatha lakho Jesu akafanga eCalvary ukuthi athi nje yebo-ke manje mhlawumbe bantu kade ongivela ngida nginguloko ngiye emhlabeni bese ngithatha simo senyama futhi impela batothola kusinziswa mhlawumbe uma babona ukuthi ngifa ngalokuthabukisako kanjani uNkulunkulu akazanga kwente lokho Jesu wafela inhloso yinye naleyo kwakukuthi asinzise labo uNkulunkulu lati ngaphambili ukuthi bayosinziswa kunjalo uNkulunkulu bekati ukuthi bekathoba khona umuntu losinziswako ukuthi kwakufanele kube khona kulungiselela noma indlela leyentelwe bona ukuthi basinziswe kube yayingekho insinziso yayingeke seyenteke ngako uNkulunkulu athi ngaphambili ukuthi bantu bayosinziswa athi ukuthi bebabobani bekafanele endlale luhlelo phansi manje wena utothi kimi nakethi uBranamu khona-ke uNkulunkulu wathi ngamashiyi ukuthi ngubantu oyosinziswa na uqinisile impela yebo-ke lisholani ukuthi akathanzi ukuthi kubhubhe namunye na akathanzi ukuthi kubhubhe namunye kodwa kuthi bonke bete ekuphendukeni kodwa kuze abe uNkulunkulu ufanele athi ukuthi ngibani loyokwenta lokho noma nakungenjalo bekangesuye uNkulunkulu ngoba ungumnini mandla ungulosethi inzaweni tonke wathi konke wathi tonke tinzo ukuto tonke tinzawo futhi unemandla onke ngako kwathi ngaphambili kubuka emuva bese kuthi wakubona ngaphambili lokho futhi wathi kungaleso sizathu bekakhona kusho ukuthi kuphela kwakuyini kusukela ekucaleni futhi ngako-ke ngikwathi ukuthi tonke letinsuku letizimangaliso lesiphila kuto manje nekuma nekufakaza nekubona letinto lesitibonako manje uNkulunkulu wadzingeka ende kukulungiselela ngalo lobunye busuku ngamangala kakhulu wesifazane lomncane ukhuphuka uta ngembili leyo ndzawo lenkulu lengemadola lathi nkulungwane letingemakhulu lamathathu lapho futhi bekathe kudiphenda kancane ebusweni bakhe wema lapho wase ucala kuthuthumela ngathi uliluthela ngamoyelo engcwele wathi yebo mnumzane ngase ngithi ute lapha ukuthi uthokhulekelwe futhi sizathi sekuthi uhambe ngale ndlela longiyo omabili emadolo bekephukile ngathi lokho kwabangelwa yingodi yemoto nemoto lo wawuyishayela eminyakeni lemine leyendlulile wathi liciniso lelo ngathi dokotela wakho ungulomncane umfolo omfishane nonempandla futhi ufakathi buko wathi kunjalo ngase ngithi uyelapha ngenxa yekuthi ekhathi emadolweni lelithambo libe yi-TB yemathambo futhi ngisho nenyama iyabola ngakuleli thambo wathi kunjalo wase uthi ngabe lisekhona lithemba ngami na ngathi lokho kuncike ekusonzeleni kwakho enkosini Jesu ngathi wathi ungangisita na ngathi cha mem akekho longakusita manje kodwa utofanele uthi isite wena etethembisweni lotinikethwe nguNkulunkulu wase uthi manje ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke ngathi inkosi kuphilisile thathe ngu-isho kanje inkosi sewuphilisiwe wathi mnumzane Branham bengingakhoni kuguca wathi iminyaka lemine asakhala eme lapho ashikisha tandla takhe netethameli letinkulu tebantu tikhala timbuka emaluthela emapresbyterian ngase ngithi awuyingani lapha e-altari bese uguca phansi wathi angiguce khona lapha khona lapha ngiphiliswe khona. Beyangakazi anyakade etinyathelweni takhe, kodwa wathi kuthi bekaphilisiwe, kukhona lokwendeka, niyabona na, wakwadi, kwakungekho kucagela ngako. Ngathi guca phansi, futhi kwakucala ngca eminyakeni lemine, ngawo omabili madolo lephukile, futhi onke anetikofu yonke inzawo, endeke yonke inzawo, emathambo anzawonye, lo wesifazane, njengowesifazane losemusha, waguca amadolo akhe, netinyembeti tigeleta ehlathini takhe, waphakamisela tandla takhe kuNkulunkulu. Aphilile, wavele nje wasukuba khona lapho, kalula nje, njengentombatane lencane, wasuka wathashata ngembili. Kwakuyini na? Nkulunkulu wadzingeka akwendele indlela lokho. Manje wathumela abodokotela kunjalo, nabodokotela bakahle, futhi bebende konke lebebangakwenda. Kodwa Nkulunkulu bekasayendile indlela. Ngiloko-ke, niyabona na, emva kwekuba dokotela sekehlulekile ngendlela yakhe, indlela yaNkulunkulu iphakeme kakhulu kunendlela yethu. Indlo lemnanzi kangaka pho. Manje kucabanga kusihlwa ukuthi wena nami, singeke asifuni ukucabanga lokho, kodwa empeleni sasifute live ngekwemvelo, asithi njengethi ngulube, futhi kusizwa sesiguquke saba ngulabangcwele, kukhona lokwafanele kwentiwe. Manje sasingeke siye ezulwini sinjengethi ngulube, sasifanele siye ezulwini njengalabangcwele. Ngako kulungiselela kwadzingeka ukuthi kwentelwe lokhu. NkaNkulunkulu wakuniketa kahle kabi eTestamenteni lelidzala, emuva encwadini yaNumeri, cishe esahlukweni semashumi lamabili, kuthi ngale kuExodus cishe semashumi lamathathu nesithupha, nemashumi lamathathu nakubili, kuthi sithola kuthi ngelusuku lwekubuyisana uNkulunkulu emifanekisweni kukhombisa kungakendeki lebekade okwenda kungiko sibili nakefika lokwakunguKristu. Umpristi lomkhulu bekayalwe ukuthi athathe timbuti letimbili, timbuti letincane, bese uthi ngenisela kubuyisana, umnikelo, nenkunzi yemndeni wakhe luthobo. Nalabanengi benu nine bafundzi lapha, nebadadishi beliBhayibheli, niyathi nje ukuthi kubuyisana kwakunjani. Kodwa ke imbuti yinye, kwakufanele kwentiwe inkatho, nenkatho idle imbuti yinye, yayifa, bese ke ingati yale mbuti yayibekwa etikwalelenye imbuti, netandla temphristi lomkhulu bavuma tono tebantu etikwembuti lephilako. Bese ke umuntu lo bekafanele athatha imbuti lephilako ngaphansi kwemkhono wakhe, bese uyale ehlane lapho imbuti yayibhubha khona, futhi iyongena endzaweni lapho yehlukaniswa khona ibe yodwa, endzaweni lekhweshile endzaweni. Ingaphindze nhlobo kuleso simo kuthi ibuye ingene emndenini webakubo futhi, kodwa kuthi yehlukaniswe ibe yodwa kude kube phakathi yethwele tono tebantu ihamba. Manje ngiyathi tifundziswa letinengi mhlawumbe bahleti lapha kuthi ikakhulukati ema-Adventist athi yinye imbuti kwakunguKristu nalelenye kwakungudevele. Manje bazalwane, ngifanele ngehluke kancane kulokho. Singeke sinikele ngemhlatshelo kudevele, kodwa imbili letimbuti tatimele Kristu, kodwa imbili kwakunguKristu. Kristu ungeyethu, wophela tono tethu, futhi wathithwala yena chobo lwakhe, wahamba. Devil ngeke athethwale tono tami. Kristu ungumthwali wetono tethu. Kutholeni kahle, khona-ke kukholwa kwenu ngeke kunyakade. Kristu ungumthwali wetono tethu, netono telive. Kristu bekasilwane lesifako esiphambanweni. Lalelani, liwundlu lelihlatshiwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba, futhi yimifanekiso kuphela. Sasidonsa emanani labekelwe kwehlukaniswa, sathi kuthi bona sibili lokufanekiswako kwakutofika ngalelinye ilanga. Wahlatshelwani kusukela ekusekelweni kwemhlaba na? Ngoba uNkulunkulu wabona emcondweni wakhe kuthi leto tinto tiyoba kanjani, nekuthi libandla liyoba yini, nekuthi yonke into iyoba yini, kuthi wakhuluma livi. Futhi uma uNkulunkulu akhuluma livi, kuvele kufane nekuthi sekwendiwe bona ngaleso sikhathi. Ngako wahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba. Niyakubona na? Uma nehlela kuloko manje, futhi nivumele kukholwa kwenu kuphumule ngesizotha hayi etikwemuntu hayi etikwemasayensi etenkolo emuntu hayi etikwemahlelo emabandla amahle anjalo umuntu amuhle anjalo kukholwa kwakho akuphumule kuphela emisebentini yakristu leseyicedziwe ekhalvari ngako kokubili sono nensinziso niyakubona na caphelani kristu weda futhi bekasilwane lesifako ngoba besavele ekufaniseni ngaphambili ahlatshiwe ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba niyakubona na ngako uma unkulunkulu akhuluma sekuqiniswe phakathi ezulwini livi ngulapho labe nifanele nibe nekukholwa khona uma nikukholwa lokhu kuthi kulapha kathi la nkulunkulu livi lelingaguquleki khona-ke sonke siyaletelo lesikhulunywe evini lankulunkulu siyimbewu futhi yonke into unkulunkulu lakhulume ngayo evini seyivele iqinisiwe enkhathimlweni futhi inikwe nini kuthi nisebentele etikwayo ngako ningesabi kuthatha noma ngumuphi sigaba selapha kathi lankulunkulu livi lelibusisiwe bese niligcilisa libambelele enhlitweni yenu manje lifanele libe semhlabathini manje sibonelo nje ngathatha luhlavu lwembila ngase ngilufaka etsheni iphumi leluhlatha sasibhakabhaka noma into lefana naleyo mhlawumbe lungeke lumile ngoba luhlobo lolungakalungi lomhlabathi kodwa uma lungena kulolungile umhlabathi lomnyama longetulu lovunzile luyomila njengoba impela lubekwe ekhathi lapho uthi uma livi naku manje uma livi lankulunkulu liwela enhlitiyweni legcwele kukholwa lifanele nje limile lifanele libambelele kungaleso sizathu lowesifazane lome lapho nemadolo omabili ekhalsiyamu ngethulu kanjalo eticucwini nekwephuka kwemadolo lapho omabili afihliteka khona nemathambo abolile nge-TB yemathambo nenyama futhi beyangesabi kukhothamisa emadolo akhe ngenxa yani na lelivi laliwele ekukholweni liyavumbuka niyakuthola na unkulunkulu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba washo ukuthi kristu bekatoba lapha futhi bekatohlatshwa afe longenacala ngenxa yalabanelicala futhi ngesikhathi unkulunkulu akhuluma kwase kuvele kuqinisiwe ngesikhathi unkulunkulu akukhuluma manje ngaphambi kwekuthi kube livi kufanele kube ngumcabango ngoba livi lingumcabango lovakalisiwe bese-ke uma unkulunkulu emcondweni wakhe atibona letinto leti khona-ke tatisemcondweni wakhe wase-ke uyatikhuluma futhi tifana nekuthi nje seticedziwe uma unkulunkulu akhuluma ngoba ungilongenasiphosiso futhi angeke ende lutho lolunye ngako-ke simo sankulunkulu sekutiphatha uma unkulunkulu asinzisa toni emuva lapho esisekelweni sekwemukela umnikelo wokushiswa umhlatshelo wanikedwa kutofanele ende into lefanako namuhla noma namungenjalo wenda liphutha ngesikhathi athatha umuntu wekucala amngenisa ngawo uma unkulunkulu aphilisa labagulako emuva lapho etikwetisekelo tengadi lechithiwe yesilwane etikwetisekelo tekubuyisana kutofanele ende lokufanako namuhla noma nakungenjalo bekaneliphutha ngesikhathi aphilisa umuntu wekucala nabona na angeke aguquke siyakhula siyabhadla enhloko sithola tintfo letingcono sikhuluma ngetintfo letingcono sigcoka timpahla letingcono sishayela imoto lengcono sichubekela embili kodwa unkulunkulu angeke achubekele embili ngaleyo ndlela ngoba bekaphelele kwasekucaleni nje futhi kuphelela ngeke kusachubekela embili sekuvele kukuphelela amen ngako akadzingi ukuthi athi yebo-ke lona ngumnyaka lowehlukile sesinemcabango longcono manje uma kunjalo ngeke aba ngunkulunkulu ngako uma angunkulunkulu loko lakukhuluma emuva lapho utofanele ahlale nako ngoba bekaphelele lapho futhi usephelele namanje niyabona na niyakubona na ngako-ke angeke athubekele embili angeke yebo ke ngisho ukuthi angeke enda kangcono tindo ende lokhu kube ngulokuncane athi lokhu kutoba ngconywana wena uthi kuthiwani ke ngeliwundlu lelidzala ngaleli wundlu leli lokhu akungumfanekiso ulindzele lona futhi wathi kwakungiwo kwakhuluma ngeliwundlu lelahlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba ekucaleni ngitobeka butha entalweni yakhe nentalo yenyoka bese-ke kuba kulindzela lokho kugcwaliseka kwesikhathi lokwafika nkulunkulu waniketa inhlawulo yesono ngengadi lechithiwe yeliwundlu likhomba waniketa into lefanako ngenyeti ebusuku ngekuba lilanga emini inyeti sithundi selilanga noma lilanga likhanya enyetini lenta sithundi inyeti nelilanga yindoda nemfati futhi ngesikhathi lilanga lisahambile liphonisa kukhanya kwalo enyetini kusinika kukhanya lokuthide kuba kuncane kude kufike lilanga futhi uma sekufika lilanga inyeti yafiphala nakristu ulilanga lohambe waye enkhathimlweni futhi akhanya ethi kwelibandla neluhlobo lolufanako lwekukhanya lebekakukhanya ngesikhathi alapha nelibandla likukhanya kwelive kude kubuye jesu futhi konke kuncibilika nzawonye njengokukhanya kwenyeti nekukhanya kwelilanga kuba kukhanya kunye uma kuqhamuka kanye kanye futhi uma kristu nelibandla lakhe kuhlangana nzawonye esikhathini lesikhulu seminyaka leyinkulungwane baqhamuka babe munye futhi namuhla nina nikukhanya kwelive ebukhoneni bakhe lapho yena angekho njalo uninika kukhanya kuthi nikhanye ngako aseselapha tonke letintfo letinzala tonke tintfo temhlaba tingumfanekiso wekwasezulwini ngisho nakubo bulembu nemigololo netinyoka nakanjalo njalo kuphela kuyimfanekiso yemimoya lemibi ibonisa emuva wabithelwani umdlavuza ngekuthi ngumdlavuza ngoba unesimo senkhala naleli gama lelithi umdlavuza lichaza ukuthi inkhala manje niyabona donke leto tintfo letingumfanekiso netithundi ngako imbuti lesesulelo lebe icoshelwa ehlane enzaweni lehlukaniselwe yona yodwa yehlukaniswe netakhamiti takubola ucobo yethwele tono tebantu enhloko yayo kwakungumfanekiso wakristu ehlukaniswe nankulunkulu nangaphandle kwebukhona bakhe futhi wethwala tono tethu waya esihogweni nalapho unkulunkulu akamvumelanga davide wathi angiyushiya lo mgcwele wami abone kubona futhi angiyushiya umphefumulo wakhe esihogweni futhi ngelusuku lwesithathu wavuka futhi entela kulungisiswa kwethu kodwa bekafanekisa imbuti imbuti lesesulelo futhi nembuti yemnikelo wesono unkulunkulu enta emalungiselelo nendlela lenikethiwe nkulunkulu sonke sikhathi wenta indlela yokuphunyuka ngaso sonke sikhathi kugula kukuvalela ekoneni sathane ukucindzetela phansi enzaweni emva kwekuba sewungumkristu mhlawumbe bewungumgembuli niyakubona na emakhadi asetafuleni wota john siyathi kuthi kukuwe sathane ulapho ukuthi akulinge kodwa nkulunkulu ngaso sonke sikhathi uyokwenda indlela yekuphepha uma nje utokwemukela mhlawumbe bewusolo usitsakwa nengilazi ingaphansi kwempumulo yakho manje wota john manje uma ufuna kulinaka lelo phimbo uyohamba uconze ngco ekubhucuteni kwakho futhi kodwa nkulunkulu ulapho njalo kuculela umcondo wakho ngasezulwini bese ubuka ngasekhalvari futhi uthi moyelo ingcwele lobusisiwe wota kimi ngidzingile ubone ukuthi kutokwendekani nkulunkulu utokwenda indlela yokuphunyuka ngaso sonke isikhathi ngoba utokwenda nkulunkulu abekwenda njalo futhi manje caphelani ngaphambi kokubhujiswa kwemhlaba lapho emadrotha bekadoni nebantu bebadoni even nkulunkulu wenda indlela yekuphunyuka kulabo lebebafisa kuphunyuka ngayo nkulunkulu bekanemkhumbi lowakhiwe lolungisiwe Noa wasuka wakha umkhumbi ngekulungiswa kwalo mkhumbi ngekulungiselela indlela lalelani kusukela kwendelwa indlela yokuphunyuka kululaka nekwehlulela kwaNkulunkulu kwakuya ngekukhula emazulwini kuthi luthululelwe etikwesive lesisoni nebantu labadoni labakwencaba nalabansamoti lukhuni bahamba baphikisana nemiyalo yaNkulunkulu. Sonke isikhathi lapho lolulaka lwalukhula emazulwini kuthi luthululelwe etikwebantu ekwahlulelweni, uNkulunkulu lonemusa wenda indlela yekuphepha kulabo labafisa kuhamba kuyo, indlela yekuphepha. Manje sesifike endzaweni futhi lapho tahlulelo tikhula khona. Futhi uma lolo suku umhlaba ungakabhubhi ngemanti kangakanani-ke nganamuhla, lapho kuphela kwemlando wesikhathi, lapho kuphela kwemlando wetive futhi kwase kuta esiqongweni, lukhulu kangakanani-ke lulaka lwaNkulunkulu etikwetigitsi tebantu labanye labaningi babuthana ndzawonye. Sono sesize sajula eveni, selize liyayenzethela njengendoda ledzakiwe iyenza iya ekhaya ngensimbi yesine. Sekuhambe kwendlulela ngaleya kwenyeti netinkanyeti sekuze kufike etingubeni taJehova sebawoti. Ngako-ke uyabhatsatela ngaphansi kwemthwalo wenchazelo lesibonwa kucabanga kwengcondo salo sibili lesenziwe ngumuntu kwekuthi londvolotela kwalo kwesayensi yalo lucobo yetenkolo. Bathethe imiyalo yaNkulunkulu futhi bayenta lide ngekufundzisa emasiko abo ebantu, bathandza tindvumiso tebantu kunetindvumiso taNkulunkulu. Othishela bethu sebaguquke baba sivuvu uthi bakubeke etikwe kujoyina libandla futhi bathi kulungile kuphela nje uma nisonza, khohlwani njengiko. Kodwa mnakethu uNkulunkulu wenda indlela yokuphepha uthi nitofanele nivumelane nemigomo yaNkulunkulu uthi leyo ingaKristu Jesu iNkosi yethu. Asikho lesinye sisekelo lesibekwako ngaphandle kwaleso lesesivele sibekiwe, cha asikho ngisho nasinye. Wakhela etikwa noma ngusiphi sisekelo kunjengetinhlanga neludzaka tikhukhula tiyosikhukhula nekuwa kuyoba kukhulu. Kodwa Jesu wathi etikwa leli dwala ngidawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Walakhela etikwani na? Ecinisweni lakamoya lelembuliwe kuthi uyindodzana yaNkulunkulu. Umuntu uthi ngingubani mina indodzana yemuntu na? Labanye bathi Eliyase, nalabanye bathi Mosi, nalabanye bathi Johane umbhaphathizi, nakanjalo njalo. Kodwa nine nithi ngingubani na? Ngaphandle kokungabata, ngaphandle kokuthatha lesibili, lalela soni, nguleyo ndlela losemukela ngayo. Bekathi anaye, bekathi kuthi bekayini. Kwase kuthi-ke ngaphambi kokuthi ngisho acabange kwesibili, umoya loyingcwele wambamba wase uthi, wena uMkristu indodzana yaNkulunkulu ophilako. Wathi, wena ubusisiwe wena Simoni, Simoni kaJona, ngoba inyama nengathi akukakwembuleli lokho. Awuzange ukufunze lokho kusayensi yetenkolo yalomnye umuntu, awukaveli nako kusemina, kodwa babewami losezulwini ukwembulele kona. Ethi kwaleli dwala ngidawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Bozamcolo bangafika nekwema-athomu kungawa nako konke, kodwa lowo lonekuphepha kuKristu uyogibela siphepho sema-athomu ngalokufanako nje njengoba Noa enda esiphepheni sazamcolo ngekuphepha emkhunjini. Kukholwa kwenu akuke kuwele kuloko kanye nibone kuthi kwentekani. Edwaleni laNkulunkulu leligcinile emifanekisweni, uNkulunkulu wenda indlela yokuphepha ngaso sonke isikhathi. Kufanele ende indlela yokuphepha uma kufika isikhathi selicebo lekwenda. uNkulunkulu unguNkulunkulu Jehova Jaira. Kuthi Jehova Jaira chaza kuthi iNkosi iyotivetela yona lucobo umhlatshelo, ngoba iNkosi iyotivetela yona indlela yokuphunyuka. uNkulunkulu angayinikeda ngoba ungumdali, futhi uNkulunkulu kanye kwaphela nya eCalvary. Amen. Lapho ngesikhathi tingelosi etinkulu tasezulwini, lapho tonke tinzawo temadimoni tithuthumela, lapho umhlaba uthatha kuphelelwa amandla emizwa futhi wanyakatisa lithuna, futhi lapho lilanga laba nekudzikida futhi lalenga emuva ngaleya futhi lajika laba mnyama lapho inyeti netinkanyeti titamatama tisuka etindzaweni tathu labahlengiwe beminyaka yonke naseminyakeni leyofika bayolichonza lelo awa ngesikhathi indvodzana yankulunkulu ifa lapho yamhlubula sathane onke emandla ngisho nekufa nesihogo lithuna nako konke kwesaba kwagwinywa konke lapho eCalvary ngesikhathi abhadala imbadalo lephakeme kakhulu nalapho liwundlu lifa netono tabekwa etikwalo lalingumthwali tono lathi thatha lathi yisa esihogweni lapho tathitha khona nankulunkulu walivusa ngelusuku lwesithathu futhi ngekukholwa nguloko silungisiswa ngekukholwa etisekelweni tengati leyachitheka yenkosi Jesu Kristu amen nkulunkulu enda indlela yokuphunyuka Oh mnakethu njengoba ubona uva iambulance ikhala sonke isikhathi uma uyidla yini luphawu lokuthi uya kuleyo ndlela sonke isikhathi uma wendlula emathuneni luphawu uya kuleyo ndlela sonke isikhathi uma kuvela kushaphana ebusweni nelunwele lolumphunga enhloko luphawu uya kuleyo ndlela Akumangalithi ke Paula bekangasho ngalelo themba sibili lijulise kwetimpanze futhi ligcilile kuye kanjena he lapho sekafika ekugcineni kwemgwaqo wathi ngikulwile kulwalokuhle ngilichedzile libanga ngiwugcinile kukholwa ngakho ke kusukela manje sengibekelwe umchele wekulunga inkosi umehluleli lolungile leyo ngipha wona ngalolo suku kungesimi ngethwa kepha wonke lowo lothanda kubonakala kwayo nasa ugula futhi sewudzinwe ngulokuphila lokhu lokuthala futhi uyothanda kubonakala kwenkosi Jesu kangcono kunalendlela lothanda ngayo kudla kwakho etafuleni noma umkakho noma abantu bakho khona ke kunemthelo lobekelwe wona hayi umchele umchele wegolide futhi ubekwe etikwenhloko yakho kodwa umtimba lokhululekile ebuhlungwini lothweswe umchele ngenkathi imulo yankulunkulu uthwese umchele ekungafini kwaJesu Kristu ngiloko ke lobekelwe kona loko inkosi umehlile lolungile layo kupha kona ngalolo suku ngilolo suku lesilubukile uNkulunkulu wende indlela yokuphunyuka kithi sonke impela uyendile ngesikhathi umprofeti Daniela umntana kaNkulunkulu waphonswa emgodzini wemabhubesi Kwakukhona sikhathi lapho khona Daniela angilothembekile lowavula khona emafastelo futhi bengesabi lokho inkosi beyikushido futhi lapho wakhuleka kungakhathaleki ukuthi simemetelo sasendiwe Daniela wakhuleka noma kunjalo lapho abhekise buso eJerusalema futhi wakhuleka uma abantu babhekise buso eJerusalema futhi bakhuleka lidolobha lapho umhlatshelo wokushiswa wendiwa khona ngaleso sizathu Daniela abuka ngalapho futhi wakhuleka ngoba inkosi yase ivele ithike bantu uma baba senkingeni noma nini futhi babuke ngakulendzawo lengcwele futhi bakhuleke bese eve Ngiyokuva ngisezulwini ngesikhathi Solomon anikela lithempeli. Kuleso sizathu Jona waba nalokukholwa lakwenda. Lapho bekanelukhula lwaselwandle lumthandzele entsanyeni yakhe, kuthi eme emahlandeni esiswini semkhome, phansi le ekujulweni kwelwandle, nelwandle lolunesiphepho. Wathi kulide lelide, kodwa ngiyophinze ngibuke lithempeli lakho lelingcwele nkulunkulu. Nkulunkulu wenda into letsite wendela Jona indlela yokuphunyuka lala kwenda akekho lowatiko leyo imfihlo yaNkulunkulu yedwa kodwa akunandzaba ukuthi kwakungena kwendeka kuphi uNkulunkulu angatigucula thimu angenda lokungeke kwendeke kujike kwethembakale ukuthi kungenteka futhi kungabi kwethembakala ukuthi kungenteka kuphela kodwa angakwenda kube ngilokuphathekako uma abantu bamthatha evini lakhe uNkulunkulu futhi bemukele indlela leniketiwe uNkulunkulu la inikete bona Ngulunkulu wenda indlo letside angahle kube wesisela lithende lemoya ioxygen phansi lapho angathi kuthi wendani esiswini salowo mkhome kodwa wagcina Jona ekhathi lapho tinsuku letinsathu nebusuku njengomfanekiso kuthi Kristu bekatholala ngaphandle kwemoya ioxygen esiswini semhlaba bese kuthi ngelusuku lesithathu uyophuma futhi kwakungumfanekiso wenda indlela yokuphunyuka uyohlala ayenda njalo Ngesikhathi Daniela ema lapho nemabhubezi eta agijimela kuye kwakungekho kwesaba kuleyo nhlitiyo yalongele lomdzala kodwa wema lapho naNkulunkulu bengakacethi ngaye futhi ngaphambi nje kwekuthi emabhubezi amdumele ingelosi yasabalala embi kwawo akungabateki kepha akwakukukhanya lokufanako lokuvuthako lokwabonakala kuSawula waseThasu asendleleni leya eDamaseko kukhanya lokukhulu kwakhanya bha futhi babuka futhi abatanga ukuthi kwakwendekani nasawula wawa ehashini lakhe neliphimbo lavela ekukhanyeni lithi sawula sawula umhluphelani na wathi ngubani inkosi na wathi ngimi jesu lomhluphako kwakubanibana bemaheberu lebebakathe bethembele esethembisweni sankulunkulu lobekalele endathi lapho esithandweni semlilo noma ebhabhiloni njalo aya esithandweni semlilo sinyathelo sinye emkhathini wabo nekufa kwangakanani lokungaba kubantu lapha kusihlwa kungahle kube selusuku emkhathini wakho nekwehlukana phakathi utokwenda sincumo sakho manje indlela iniketelwe wena uma utokwemukela Sinyathelo sinye kwasho Jonathan kuDavide lapho badubula bujoki sinyathelo sinye emkhathini wami nekufa nesinyathelo sinye emkhathini wabo nekufa kodwa nje ngaleso sikhathi lesibucayi uNkulunkulu wanikeza indlela yokuphepha futhi wathumela ekhathi kuleso sithando semlilo inkosi Jesu Kristu futhi wakhweshisa umlilo usuke kubo Kwakungu Enoch lobekade isho ukuthi bekahamba naNkulunkulu iminyaka lengamakhulu lasihlanu futhi bekane bufakazi ukuthi wamthokotisa uNkulunkulu bekane kukholwa ukuthi bekangeke abone kufa bengakwenda kanjani uNkulunkulu na kwakungekho ngisho indiza leyijethi ngaletho tinsuku umphakamisa ngetinyawo takhe kodwa uNkulunkulu waniketha indlela uguculwa lokwathatha Enoch wesuka emhlabeni waya enkathi mlweni ngaphandle kwekuthi emukele kufa Kwakungu Eliya lo awelela ngesheya kwelwandle noma umfula iJordani ngalolo suku ngekulwehlukanisa ngalapha nangalapha ngesikhathi Eliya sekalungele kuya ezulwini ngaphandle kwekufa kwakunguNkulunkulu lo wamniketha indlela hayi indiza leJethi kodwa wathumela inqola yemlilo idonswa mahashi emlilo uNkulunkulu waniketha lendlela ngemzuzu indlela yekuphepha ekufeni KwakunguMose ngiyakholwa lo walandzela abantwana baIsrayeli noma lo wabahola alandzela kukhanya insika yemlilo adzabula edlane kwakunguMose lo waqinisela kwathe kwaba sekupheleni kwakunguMose iminyaka lelikhulu nemashumi lamabili emva kweminyaka lengamashumi lasiphohlongo yekukhonda uNkulunkulu lo wema ethi kwentsaba wase ubuka ngesheya evende sethembiso netinyembeti tigicika ekhlathini takhe lendoda lenzala likhulu nemashumi lamabili eminyaka budzala bekethe endlule eticinsini letinemanyeva bekahlabhute emandini lajulile bekanambitha sitsha lesibabako sitsha senyongo nelusizi bekakathe anebantu labangalaleli njengemelusi wabo bekakathe abahole kusuka kuyinye indzawo kuya kulenye indzawo futhi wababekethelela ekukhononeni kwabo lokunengi futhi watiphonsa yena esikhaleni wase uthi uNkulunkulu ngithathe ngaphambi kokuthi wente kubo KwakunguMose lo wema lapho njengendvodza lenzala athi kuthi kuyo yonke indlela bengumfanekiso waKristu athi kuthi ngandlela thinte ngalenye indlela uNkulunkulu impela uyomthatha ngoba bekafanele amvuse futhi njengomfanekiso waKristu watalwa njengomprofeti njengaKristu futhi hayi umprofeti kuphela kodwa umholi nakanjalo njalo wafihlwa le ekhatha mihlangene futhi kanjalo naKristu wayiswa eGibhithe bengumniketi mthetho njengoba Kristu bekanjalo entsabeni yemncumo lo bekahlala kusukela esinayi ngathi indlela tonke bengumfanekiso waKristu futhi ngesikhathi sekamdzala nekufa kumbuke ebusweni uyoke akulethe kanjani kuvuka ekufeni na kodwa nje lapho sikhathi lesibucayi sifika uNkulunkulu wanikeza indlela lapho umphefumulo sewuphuma nekuhwashatisa enzanyeni yakhe wabuka lokuseceleni kwakhe ukuthi nako kumele idvala uNkulunkulu waniketa lidvala leli dvala lalinguKristu Jesu lobekasehlane Mose wacinisela edwaleni uNkulunkulu ngiphe umusa ukuthi ngicinisele entweni lefanako ukuthi lapho umphefumulo wempilo yami sewudonswa kulomtimba angibone lidvala lime lapho wagibela wema etikwelidvala netingelosi tefika tase tiyamethwala ihamba naye emva kweminyaka lengemakhulu lasiphohlonga kamuva bekeme ePalestine naEliya beme lapho bakhuluma naJesu ngaphambi kwesiphambano uNkulunkulu wenda indlela yokuphepha letimbili tetinto letinkulu kunato tonke eTestamentini lelidzala lengingatibona ethi prophetweni emacembu lamabili lamakhulu langavumelani kwakungulokhu bantu bebabuka esikhathi kuze kube lapho Mesiya bekatofika khona kwase ke emva kokufika kwaMesiya bebabuka esikhathi kuthi moya loyingcwele bekatofika khona ekugcineni ngesikhathi esifanele yonke imfanekiso emva lapho lebebanayo ngebaprofeti nayo yonke into yonke imfanekiso nekubuyisana lebebanako ekugcineni Mesiya wefika uthi kwacathululwa ngoba uNkulunkulu bekashito njalo base ke babuka embili esikhathini ebandleni lelikhulu lenengathi imulo lelalingeke libe nabala noma sici lelalitokhanya emhlabeni njengenkanyeti bebabuke leso sikhathi udoba njani na Bekakathi afile tinsuku letinsathu nebusuku wavuka futhi wabonakala emakhulwini lasihlanu wase wenyukela ezulwini wabashiya emhlabeni lapha babodwa kwakungaba kanjani libandla lenengathi imulo leli lapho umholi sekahambile uNkulunkulu wethembisa libandla kwakungaba kanjani kukhanya lokwakuthi okukhanya endzaweni yakhe emva kuba yena sekahambile na ngesikhathi asho lapho usesikhashana nje live lingeke lisangibona kepha nento ngibona ngoba ngidawuba nani ngisho kini kuze kube sekupheleni kwemhlaba letindlo lengitendako nani nitotenda hambani niye even longe uthi nishumayele livangeli letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako bangakwenda kanjani na Kristu angekho kubona bangakwenda kanjani lapho uNkulunkulu abanika sethembiso na kodwa bukani uNkulunkulu waniketa ngePentecost lapho umoya longcwele bangumuntu ehla uthi wengamela umtimba wemuntu losatofa emva kokuba sebahlandwe ngekubuyisana kwenkosi Jesu Kristu namoya longcwele wathatha lo muntu wamlawula yena lucobo wase uyamthumela anetibonakaliso netimanga nemimangaliso kulandzela uNkulunkulu waniketa indlela bebangeke bakwenda ngesingabo bebabantu njengawe nami bebangakwenda kanjani na bebangeke kodwa uNkulunkulu waniketa indlela yokuphepha ngesikhathi ba egamelweni lelisetulu bebacabanga ukuthi bantu bebathohlekisa ngabo bebacabanga ukuthi bebathoba ngoloku lokwa noma lolokunye bebawavale onke amafastelo neminyango ikhiyiwe bebangakwenda kanjani na bebangemagwala bebangenamgogodla bebanelithambo lesifuba senkukhu kuthi kungesiwo umgogodla womoya loyingcwele sibili bebakhiye iminyango bebesaba bebanemahloni ekuhamba baphumele ngephandle kuthi babukane nesive bebangakwenda kanjani na kodwa uNkulunkulu wathumela iPentecost umbhaphathizo womoya loyingcwele babhahlata emafastelo neminyango yavuleka kuthi nabaya bashona etitaladini uNkulunkulu wakwethembisa Uma uNkulunkulu ethembisa, uNkulunkulu uyoligcina livi lakhe. Uyokwenda indlela yokuphepha. Akayuze aniyekele nilingwe ngetulu kwanoma yini, langeke akwendela wena indlela yokuphepha. Uyokwenda. Na kulapho sikhona. Siphile esendlula elusukwini, lwelusuku lolungwalele, lolunemafu, lolunako. Libandla linguhafu ngekhathi, na hafu ngephandle. Bamangala ukuthi bangakwenda kanjani lokho? Uthi bangenda kanjani? Bebethe kukhanya kodwa umprofeti wathi uyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa ungaba kanjani na sine libandla kulolu suku lelo bandla leline ngathi imulo lelitoba lapha emhlabeni uma Jesu abuya kuthi emukele libandla lelikhathi imulako semukela imvula yamuva kuthululwa ingcenye lephindwe kabili yamoya longcwele ita emhlabeni ukuthi ishanyela tonke tive nemililo yemvuselelo ivutha emagqumeni onke eChina eJapan levela eKorea iAfrika lemnyama nasetindzaweni tonke umoya longcwele uthululelwa etikwebantu uNkulunkulu wenda indlela Aphiliswa kanjani emehlo ami lapho umuthekile na? Nkulunkulu wenda indlela. Hallelujah. Yebo mnumzane, uyohlala njalo enda indlela. Nekwendela nine lapha lo semhlabeni namuhla nine lenilindzele indududu nine lenithi hambi nebafokade banini njengaDavide. Davide bekaya empini akahambanga acakeka nje akahambanga neluphawu lolunguhafu akahambanga acabanga ukuthi mhlawumbe kutokwenda kodwa walinza ehlathini emagungumenxe kwathe kwathi emva kwesikhashana kwakukuthula kwekufa ungahambi lutho. Emva kwesikhashana emuva le ebangeni weva emacembe acala aya ngekuvakala kakhulu nakakhulu nakakhulu. Emva kwesikhashana kuphophota kwemoya lohushako lomkhulu kwahamba embi kwakhe wathi kuthi loyo kwakungunkulunkulu nelibandla lelingcwele letingelosi lihamba embi kwakhe kuthi wahoshula inkemba yakhe wase uthatha impi wase ucosha sitha. Nakethu, ungagcumi uye etulu bese ucabanga lokuthide uma usengakakulungeli kuhamba. Mani, futhi ubone ukuthi akusiko ukujoyina libandla, akusiko ukuchawulana nemshumayeli, kanjalo akusiko ukubhabhatiswa emandini, kodwa kukwemukela umhlatshelo lonikethiwe waNkulunkulu Jesu Kristu njengemuntu enhlitweni yakho. Moya loyingcwele utochubeka ahambe embi kwakho njengemoya lovungutako. Asusa yonke into endleleni. Amen. Ngulokho ke ngakho ke banini maKristu nine lenisendleleni banini ngemadvotsa mbamba lamesabako uNkulunkulu. Kutochubuka imvuselelo lapha masinyane nje umhlangano welithende lomkhulu. Sengiyawubona nje kunjalo. Ufuna kwendani na? Iphathe kahle. Lapha esikhatsini lesendlulile endase emavena seningizimi kwakukhona abantu lebebavamise kwendlula befike bathenga tigcila kanjalo njalo kwendekile ngacabanga ngalendzaba lencane lapho basendlula bebathenga tigcila bebacaphela ukuthi labo bafota tani bebakadze bashayiwe bebakutonza kushiya live la kubo futhi bayathi ukuthi abasoyo phindze babuye bantfu labangemanikro kwakudzabukisa kakhulu ngendlela lebebaphathwa ngayo. Ngalelinye lilanga kwendeka baqaphelisisa lomunye umfo losemncane nemahlombe akhe aphakeme bebangadzingi ukuthi bamshaye cha mnumzane lomunye umthengi wefika wathi asengithenge lesasigcila wathi asithengisi wathi yebo ke yini lesenta sehluke kakhulu kangaka na ngabe singubasi wadodongele letinye na wathi cha wathi yini lesenta sehluke ngabe usivumela sidle kangcono na wathi cha sidla natodongele letinye wathi yini lesenta sehluke kakhulu kangaka na wathi kwendeka ngafunda ukuthi uyise uyinkosi yesive naloku nje sisevende likhashane sisasolo simise emahlombe aso sindlotsa letalo ebukhosini uyise uyinkosi naloku nje singumfokati uyise uyinkosi. Babe wami unjingile ngetindlu nelive, uphethe umcebo wemhlaba ngesandla sakhe, wemarubi nemadayimani, nesiliva neligolide, emabhokisi akhe agcwele, unemicebo lengakhulumeki. Sine bantu lapha baleli thabanekeli, sine bufakazi lobungenasiphosiso bekuvuka kwenkosi Jesu, nemvuselelo leshanyele lelive, isuka endzaweni lencane lethobekile, njengalena, ayikehluki nje. Emkhombeni waseBethlehem futhi mhlawumbe ithobeke kakhulu kodwa ngekusukela lapha uNkulunkulu uthumele imvuselelo lenkulu leshanyele emashumi etinkulungwane yebo ekhathi etigidzini embusweni waNkulunkulu. Ngabe uyafuna ukuba ngumfolo sakhamuti kanye nathi na? Ngabe sawulungele kusihlwa soni ulahla phansi kunganaki kwakho ulahle phansi impilo yakho yesono na bese uqondzisa emahlombe akho futhi ujoyine lesikhundla lesisembi sebantu labamasha abaconze phambili bakholwa ukuthi kubuyisana kwenkosi Jesu Kristu kusihlanda esonweni sonke. Asikhuleke lapho sikhothamisa tinhloko tethu. Babe wethu lonemusa losezulwini kusihlwa sisalindzele wena sibuke umoya loyingcwele waNkulunkulu kuthi uhambe uphumele kuletetsameli nekwenta lokunenga kakhulu ngalokucicimako njengoba nje manje silungele ngaphambi kwekudla sidlo. Oh babe uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi utokhuluma etinhlitiyweni tetoni kusihlwa abethe enkosi ngekwesisusa kungesiko ngemadlingozi kungesiko ngendzaba letsite letsabukisako kodwa ngetulu ngekweliciniso lelimsulwa livi laNkulunkulu kuthi uNkulunkulu walithanda live kangaka wanikela ngendodzana yakhe letelwe yodwa kuthi ngilowo nalowo lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi. Nkulunkulu phani kusihlwa kuthi emavi enkosi Jesu kuJohane longcwele 5:24 atongcencetha kuto tonke tinhlitiyo loyo lova emavi ami kuthi akholwe ngilongithumile unekuphila lokuphakathi kuthi akasayi ekulahlweni kepha wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Kwangathi labanenge bangendlula kuleli hour ekufeni bangene ekuphileni njengoba sisalindzela umoya loyingcwele ngeligama la Jesu Kristu. Netinhloko tethu tikhotheme angathi njengoba lo dzathe adlala uma wonke umuntu umKristu akabe semkhulekweni ngabe ukhona wesilisa wesifazane umfana noma intombatana kodwa ophakamisela sandla sakho kuNkulunkulu hayi kimi futhi athi kuyo lena ngiphakamisa sandla sami kuthi ngithi kuwe Nkulunkulu ngiyakholwa kuthi kwehlulela sekulungele kugadla emhlabeni kuthi ngingaphansi kwekulahlwa kwalokwehlulelwa ngifanele ngehlukaniswe naNkulunkulu ebukhoneni belibandla ebukhoneni bebantu labangemaKristu ngifanele ngihlushwe kude kube phakathi esihogweni saphakathi kodwa kusihlwa ngiyawuva umoya wakho ukhuluma nami kuthi ngifanele ngibe ngilokhethiwe kaNkulunkulu. Ngoba Jesu wathi akekho longetha kimi uma babe angamthonsi futhi ngiva kudonsa lokuyincaba enhlitweni yami kuthi manje ngifuna kwemukela Kristu njengemsinzisi loconzene nami futhi Nkulunkulu ngiphakamisela sandla sami kuwe futhi ngithi kuloku mina manje sengemukela indodzana yakho Jesu Kristu umhlatshelo wakho loniketiwe ngekugula kwami netono teludumo lolubi manje ngiphakamisela tandla tami kuwe. Utokwenda na wesilisa noma wesifazane umfana noma intombatana ekhathi lapha ngalomzuzu nitophakamisa tandla tenu bese nithi ngaloku mina manje sengemukela inkosi Jesu Kristu njengemsinzisi wami ngilinze umzuzwana kini ukuthi nento esinqumo senu phakamisa sandla sakho nje Nkulunkulu akubusise emfana lomncane lomunye futhi phakamisa sandla sakho uthi Nkulunkulu akubusise mnakethu kulungile ukwenda kuNkulunkulu hayi kimi labanengi labakholwa wabhaphatiswa uthi kwengedwa ebandleni imiphefumulo leti ngulungwane letintsathu yasinziswa kukhona umthombo locwaliswe ngengadi impela ningabhukusha yini manje ngekukholwa nithi Nkosi Nkulunkulu manje sengiyajabula oh nginyukele ealtar ikhathi letinene ngende loku lokwa noma ngijoyine libandla ngidame kuphunyuka elulakeni kodwa kusihlwa ngida ngalapha etikwetisekelo ta Jesu Kristu afa esikhundleni sami bekaliwundlu lemhlatshelo bekayimbuti lesesulelo bengibokonge futhi kuye ngiphelele. Wethwala tono tami, wathatha indzawo yami eCalvary, wathatha indzawo yami ngaphansi kwelulaka lwaNkulunkulu, wathatha indzawo yami ngaphansi kwesijeziso saNkulunkulu, wathatha indzawo yami esihogweni, nekuthi mina ngithathe indzawo yakhe ezulwini, kuthi ngibe indodana yaNkulunkulu. Manje sengiyatemukela leto tisekelo khona manje, njengesoni ngiyakholwa.
Lapho toni tipukusha ngaphansi kwengadi kusuka onke emabala ato elicala kusuka onke ato
banini semkhulekweni bandla lapho umuntu lothite asenda sincumo senkhosi kulekani kusukela ungakanani na longe libala labo lelicala lijuda wetive lo sigcila nalokhululekile soni noma lilunga lelibandla umpriesti dokotela ummeli noma yini lo ngaba ngiyo kusuke lonke libala lelicala lakho ngekukholwa enkosini Jesu memukele njengemsinzisi loconzene lalelani leli verse lapho sihlabela ngekuthula manje
lesela lelifago la jabula kubona lo womthombo
ekupheleni kwendlela onke mathemba angasekho nako kuvela umthombo ngabe sewusekugcineni kusihlwa kwentsandwa yenu na
doni tipukushe ngaphansi kusuke longe libala lelicala lado kusuke longe libala lelicala lato kusuke
manje babe losezulwini konke kusetandleni takho wesilisa losamdzadlana nemfana lomncane baphakamisa ethandla tabo futhi bebafuna kukwemukela lapho umthombo usavuliwe ngelivi siyayithokothela inhlanganyelo yakho Nkosi umoya loyingcwele mhlawumbe bonke bangemakristu bonke baphephile wena uyadatha inhlitiyo tabo Nkosi bangahle kube sebewele ngisho nemuca emkhathini wemusa nekwehlulelo abasafisi futhi kuphakamisa isandla sabo noma abafisi futhi kuba nginoma ngikuphi kuva ukuthi bewutobabida ngiyakhuleka babe uma kuba ngulolothaba bani nesihawu uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi utoyisinzisa le ndlotha Nkosi ngikhulekela ukuthi khona manje phansi enhlitweni yakhe insimbi tekujabula athi asezulwini iyakhala nalo mfana lomncane ngendlela lefanako sathi lokhu ukuthi Jesu wende lesitatimende lolova emavi ami akholwe ngilolo longithumile unekuphila lokunguna phakathi ukuthi angeke angene ekwahlulelweni kodwa sewendlulile ekufeni wangena ekuphileni lelo livi lakho babe futhi siyalikholwa baphe kujabula kwanguna phakathi manje ukuthi bemukele kuphila lokunguna phakathi siyakhuleka ukuthi wena utokwenda impilo yabo igcwale injabulo futhi bathele titselo futhi bajabule ziphe kona Nkosi busisa labanye lapho sisalindze wena egameni la Jesu siyakhuleka amen.